And show me sound on this one again, man. Kitonzo, national brains on this one. You are the one in a million, million.
Katoto kame waka solangi ya mafuta. Kame nikamata siwezi furukuta. Napenda nyama nyama fisi silagi mifupa. Nimekavuta geto nipunguze kichupa. Na kila kizungusha you a waste. Ata kama sina kitu mbona fresh. Baby kama baby nto stress. Nikichuja tu mina bagi mwepesi. One in a million.
One.
You're the one in a million.
Wala soda nipo drunk in love. Mama swezi kuishi soba sasa. Kucha za nini? Wigi la nini? Karo right is you nini? Yote vya nini? Mamba sweet sweet. Siataki wenite mumo. Stafute engwa kuchiti kifufuma sinune. Chochote mama timba jia chie tena utune. Ukikutana na au simba sokofe mifalu lume na choo. Nachotaka twende jumba kachini. Jumba kachini my love, my love wa. Na enjoy ukiwa jumi michini. Jumi michini oh lord. Na kiuno chake tu kina nifanya na pagawa. Yani kama mvuve na nesa juu ya ngalawa. You are the one in a million. Toto flani safi yani billion, trillion, zillion. Sio lako.
One.